Man, I bless the Lord for the cat and soul to the wall, you know.
Need
the man, the outside guardian, the agent of the world, the choker. Hey, yo, Vicky,
everybody, Ben Goofu, Sababu, the Ben Choker. Hey, Ben Goofu, Sababu, the Ben Choker.
Sababu, the Ben Choker.
Nafungua roho yangu, shida za maisha zimenilemea mimi. Tusiwezi peke yangu, nakuitajiwe.
Kama ungewapa binadamu kazi, kuwastaki walikusaliti. Labda mimi ningekuwa nimeshikwa zamani, ningekuwa kamiti.
Vita vyangu baba unipiganie, mimi sina namna, mimi sina njia. Ona moyo wangu unavokulilia, hey. Vita vyangu baba
unipiganie,
mimi sina namna, mimi sina njia. Ona moyo wangu unavokulilia, hey.
Baba nipe nguvu, sababu nimechoka. Nipe nguvu, sababu nimechoka.
Sababu nimechoka.
Nimechoka,
nimechoka, nimechoka. Mechoka kupita kwa barabara, wakiniona wanacheka, mimi najua nimekosa. Lakini kama ni mkadi nisa nipeyo nafasi.
Nimechoka kupita kwa barabara, wakiniona wanacheka, mimi najua nimekosa. Lakini kama ni mkadi nisa nipeyo nafasi tena.
Ni wewe nakuita, maisha yangu yamenilemea. Ni wewe nakuita, ni wewe nakuita, maisha yangu yamenilemea. Ni wewe nakuita,
hey baba nipe nguvu, sababu nimechoka. Nipe nguvu, sababu nimechoka.
Sababu nimechoka,
nimechoka.
Nimechoka, nimechoka,
nimechoka,
nimechoka, nimechoka,
nimechoka,
kweli nimechoka,
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 nimechoka.